indahan darinka ku abuuran jacaylka arxankiya nolosheena arinkayga iyo kaaga isma diidin marno inaga ay isfahmayna dunida asal keda abid kay qof sidaada isha kuma eegin ma arag matal keda allada mid ku gaada ma dhalan mana joogto dunida asal keda abid kay qof sidaada isha kuma eegin ma arag matal keda allada mid ku gaada dalan mana joogto abshir we maaniga ditirado aqbal we habibi talada da hagaagsan albidi ruuxdi aadiga wadna hayga abshir we maaniga ditirado aqbal we habibi talada da hagaagsan albidi ruuxdi
I'll be the roof, you are the guy with my high ground.